uwo mwama agufitiye imigambi myiza, uwo mwama akwitayeho, uwo mwama arakuzi. Imigambi yiwe iteka ryose ni myiza ku bamwizera. Humura wicike intege, Yesu azabana nawe, azagukomeza, yiteguye kukugirira neza, adufitiye byinshi mu kiganza cye. Amen.
Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa bineze z'umutima, harimo ibyiza gusa bineze z'umutima.
Yesu we kize ngo ngufuge, begana hera hehe.